Siyacela sithole ukufundwa kwezwi lenkosi ngomama umtshali incwadi Exodus uchapter number 1 verse 1 kuya ku verse 22 mama umtshali sengaphambili.
Amen bazalwane. Khona angisiyo mama umtshali kodwa ngakamtshali. Sizofunda incwadi ka Exodus sahluko 1 verse lokuqala siyoma kwelama shuma amabili nambili. Masilizwe izwi lenkosi njengalokhu lilotshiwe. Lawa amagama amadodana ka Israel afika noJakobe eGibhithe. Yiloyo naleyo nabendlu yayo. Urubeni, uSimeoni, uLevi, uJuda, uIsakari, uZebuloni, uBenjamini, uDani, uNafetali, uGadi, noAsheri. Sebe bonke abaphuma okhalweni lukaJakobe, babengabantu abangamashumi ayisikhombisa. UJosefa wayevele eseseGibhithe. UJosefa wafa, kwafa nabo bonke abafowabo. Naso sonke leso sizukulwane. Abantu bakwa Israel bazalana banda, bachuma, baba namandla amakhulu, izwe lagcwala bona. Kwaba khona inkosi entsha eGibhithe, eyayingamazi uJosefa. Yathi kubantu bayo, bhekani, abakwa Israel sebebaningi kakhulu, futhi banamandla kunathi. Masibaphathe ngesihluku ngaphandle kwalokho bazokwanda kakhulu bese kuthi uma kusuka impi bahlangane nezitha zethu balwe nathi qede bahambe kulelizwe abaseGibhithe baqoqa abaphathi bezigqila ukuze babagqilaze abantu bakwaIsrayeli ngokubaphoqa ukwenza umsebenzi onzima bamakhele uFaro imizi yokugcina izinto ePitomi nase Ramses olo bathandekayo kwathi lapho bebacindezela kakhulu banda kakhulu basabalala abantu bakaIsrael abaseGibhithe baqala ukubesaba abaseGibhithe babagqilaza kanzima abantu bakwaIsrael benza impilo yabo muncu ngokubasebenzisa kanzima odakeni nasezitinini, nasemisebenzini yonke emasimini. Babaphatha ngendlakadla enkulu, kukho konke ababenzisa khona. Inkosi yaseGibhithe yathi kubabelethisi bamaHebheru, okwakungoShifira noPuwa. Lapho nibelethisa abesifazane bamaHebheru, sebesigqikini sokubeletha, nibona ukuthi ngumfana, niyakumbulala. Kodwa uma kuyintombazane niyiyeke iphile. Kepha ababelethisi bamesaba uNkulunkulu. Abazange benze njengokuyala kwenkosi yaseGibhithe. Kodwa babayeka abafana baphile. Inkosi yaseGibhithe yababiza ababelethisi yathi kubo nikwenzelani lokhu? Nayeka abafana ukuba baphile na? Ababelethisi bathi kuFaro kungokuba abesifazane bamaHebheru kabafani nabesifazane baseGibhithe banamandla kuthi engakafiki umbelethisi kubo babe sebebelethile. UNkulunkulu wabenzela okuhle ababelethisi abantu banda baba namandla kakhulu ngokuba ababelethisi bamesaba uNkulunkulu wabapha nabo imindeni. UFaro wayeseyala bonke abantu wathi bonke abafana abazozalwa ngamaHebheru kufanele baphonswe emfuleni. Kodwa amantombazane niwayeke aphile leli izwi lenkosi. Amen.
Sanbonani bazalwane. Kamalami Ingu Stewart. And it's wonderful to be with you on this Lord's Day. You might notice or not that we are starting a new series today in the book of Exodus.
Nizoqaphela-ke bazalwane ukuthi namhlanje siqala izintumayelo ezithelelanayo encwadini kaExodus,
which we've called God Makes Himself Known.
Siyesa ziphake lezi intumayelo isihloko esithi uNkulunkulu uyazazisa.
That is what the book of Exodus is about.
Le nto ke incwadi kaExodus emaqondana nayo, emaqondana noNkulunkulu ezazisa.
And we're going to follow the first 15 chapters in this second term.
Sizobeke kule term yesibili silandela izahluko kusuke esahlukweni sokuqala size siyome esahlukweni sika 15 kuyona le ndaba kaNkuluNkulu ezazisa. Amen.
As you sit here, you can all see or maybe are holding a Bible.
Ngenzeka kuba njengalokhu sonke sihleli la kuba uyabona noma uphethe iBhayibheli ngesandla sakho.
With 66 books in it that are revealing something to you about who God is.
Lelo Bhayibheli oliphethe noma olibonayo linencwadi ezu-66 esiveza okuthize ngoNkulunkulu. Yezwa ka leyo nto bazalwane. Esiveza ulwazi oluthize ngoNkulunkulu.
Right now you could take out your phone and with a few taps you could pull up hundreds of thousands of different articles and websites that will help you to know God better.
Manje nje ungakwazi ukuphakamisa ifoni yakho uyikhiphe esikhwameni ungene kuma site athize uvule lapho ama articles indaba eziningi indatshana ezibhaliwe ezisho okuthize ngoNkulunkulu ungafunda okuningi kwi-internet ngoNkulunkulu.
You could walk across the road to the Christian bookstore.
Ngenzeka ujonge umgaqo nje la uye la esitolo sey'ncwadi zabazalwane.
And you would have hundreds of excellent Christian books to choose from.
Bese ke ufika khona esitolo uyawusubona iy'ncwadi eziningi ezingama-hundreds ngama-hundreds la oya kuyikhethela khona incwadi ongayithenga ekhuluma ngoNkulunkulu. Iyazwakala lento bazalwane. Amen.
But 1,500 years before Christ.
Iminyaka ke le umfundisi asayishilo ngaphambi kokufika kukaJesu, eminyakeni eminingi ngaphambi kokufika kukaJesu.
An Israelite settlement in the land of Egypt had none of that.
Israel oyisizwe sikaNkulunkulu owawusendaweni yaseGibhithe, zonke lezi zinto umfundisi aseyibalile ukuba ziyasinikeza ulwazi ngoNkulunkulu babenganazo neyodwa yalezo zinto.
The pagan nations around them knew nothing about the one true God.
Nezizwe ezazibakhele ezaziseduze nabo zazingazilutho ngoNkulunkulu oyedwa oyiqiniso uNkulunkulu ophilayo.
That's why Moses says early on in the book.
Ingakho uMoses sekubeka ngokucacile ekuqaleni ngasibukule ncwadi ukuthi,
if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you.
Uthi uma ngabe ngiza ngithi uNkulunkulu wobaba mkhulu uyena ongithumelile kuwena ngisho kuFaro.
And they ask, what is his name? What shall I say to them?
Noma eya kubantwana bakwaIsrael uthi uya kufika kubona babe sekumbuza ke bona ukuthi ubani lo uNkulunkulu okuthumelile ubani igama lakhe lo uNkulunkulu.
The king of Egypt at the time also asks the question, who is the Lord?
No nenkosi yaseGibhithe eyayinkosi nayo ngaleso sikhathi nayo yabuza lo mbuzo ukuthi ungubani lo uNkulunkulu kahlehle.
That I should obey his voice and let Israel go.
Ungubani lo uNkulunkulu ekufanele ngimlalele mina ngenze lento ayishoyo ngidedele isizwe sakwaIsrael siphume sihambe.
I do not know the Lord.
Angimazi ke mina lo uNkulunkulu.
And so This is the book in which God is going to introduce himself. And if you have your own Bible with you and a highlighter, then you could take that out and turn to Exodus 6 and 6 and 7 and highlight those verses. They're important verses in the whole book. They give us the purpose behind everything that's going to happen.
Amen.
It's the mission that God is up to.
So
why don't you read those verses for us, please?
Verse 6, chapter 6, kufundeka kanje. Ngakho-ke yisho kubantu bakwa-Israyeli uthi, ngingusimakade, ngiyakunikhulula emithwalweni yaseGibhithe, nginikhulule ekugqilazweni yibo, nginihlenge ngengalo eyeluliweyo, nangezenzo ezikhulu zokwehlulela, ngizonithatha nibe ngabantu bami, futhi ngibe nguNkulunkulu wenu. Niyokwazi ukuthi mina simakade nginguNkulunkulu wenu, onikhululile emthwalweni yaseGibhithe.
You take any event in Exodus and you ask, why does God do this? You will get the same answer.
Noma ungathatha noma yini ongayithatha eyenzakalayo encwadini kaExodus, uyifunde bese ufikelwa umbuzo ukuthi kungani lento yenzeka na, uzothola impendulo eyodwa.
It's in verse 7.
So
that you will know that I am the Lord your God. Why is Moses raised up as a deliverer? Why does God send the 10 plagues? Why does he drown the Egyptian army in the Red Sea? Why does he rescue Israel from Egypt? It's all because God wants to make himself known as God.
Yonke lento yenzeka ngenhloso yokuba uNkulunkulu ufuna ukuzazisa ebantwini. Ufuna uNkulunkulu bamazi ukuthi uNkulunkulu.
So that all the world might know his name.
Ukuze izwe lonke limazi uNkulunkulu, lazi negama lakhe.
If you want to know the Lord.
Uma ngabe ufuna ukumazi uNkulunkulu.
Exodus is the go-to book in the whole Old Testament.
Lencwadi kaExodus yona ke emveza kahle uNkulunkulu uma uyiqhathanisa nezinye ezikhona kwisivumelwano esidala.
So as we start on this journey today, I'm going to ask my brother if he can just say a short prayer for us, please.
Sizokhuleka ke bazalwane njengalokhu siqala lolu hambo, asikhuleke. Baba ongcwele nongise wenkosi yethu Jesu, izwi lakho lingcwele. Nkulunkulu wethu onamandla, lihlula inkani yenhliziyo zethu. Nkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho iyona nto yodwa ekwazi ukugoba uphondo. Nkulunkulu wethu ongcwele, ekwazi ukuqeda ukoma empilweni zethu, ekwazi ukunikeza i-direction empilweni yomuntu. Baba ongcwele, siyakhuleka ezisiqala lezi ntshumayelo ezithelelanayo. Nkulunkulu wethu ongcwele, sizoyishumayela ithemu yonke. Sikhuleka ukuthi Inkosi uzambule ngalamazwi, Nkulunkulu wethu ongcwele, noma ngale ncwadi kaExodus, ze umuntu ohleli phansi olalele ingqondo yakhe acacelwe ubukhulu nobunjalo bakho uNkulunkulu wethu ongcwele ze athathe isinqumo sokukuhlonipha ngenxa yobukhulu bakho wena njengoNkulunkulu. Ngiyakhuleka ke ngikhulekela umfundisi uStuart ezezolethula izwi lakho namhlanje, mufihle Nkosi singamboni, sibone wena uhlezi esihlalweni ukhuluma ngezwi lakho njengoNkulunkulu okhuluma kucaca ukuba kukhuleke kukhulume yena yedwa. NgoJesu Kristu iNkosi yethu ikhuleka konke lokhu. Amen.
Amen. Well, if you've lived any length of time, you will know this experience.
Uma ngabeke usuke waphila isikhathi esijana, kungenzeka ukuba uyayazi lento, usuke wayibona lento.
You have done this to others and you will remember it maybe with regret.
Ngenzeka kuba into oyenzile kwabanye, ngenzeka futhi uthi into othi uma ngabe uyikhumbula uyikhumbule ngokuyisola.
Others have done this to you and it's probably painful to think about.
Abanye bayenzile lento kuwena futhi kubhlungu ngalenkathi ucabanga ngayo lento abakwenze yona.
You've seen it in the news, you've read it in stories.
Uyibonileke indabeni wafunda ngayo eyitorini.
It's maybe happened in your family.
Ngenza kuba into eyenzeka emndenini wakho.
A parent, a sibling or a spouse.
Mhlambe kumzali wakho, mhlambe kungani yakini, mhlambe kulowo oshade naye.
If you work, it's maybe happened in your workplace.
Uma ukuthi umuntu osebenza mhlambe into eyakuyenzeka emsebenzini.
By the company or your boss or a subordinate.
Enkampanini mhlambe noma mhlambe kwi boss yakho.
And it's happened within your friendship circles.
Ngenzeka futhi kuba mhlambe into eyenzeka kubangani bakho mhlambe eqembuni lenu labangani.
What am I talking about?
Umbuzo uthi yini le engikhuluma ngayo na?
When hard times come, promises that we make to one another go poof.
Uma ngabe sifikelwa yikhathi zobunzima empilweni, izethembiso esizenzayo komunye nomunye ziyanyamalala.
When things take a turn for the worst, loyalty is in short supply.
Uma ngabe izinto zingenzeki ngendlela ebekade sihlele ngayo nangendlela ebesicabanga ngayo, ukwethembeka omunye nakomunye kuyanyamalala.
When there are great costs to keeping our commitments to one another,
uma ngabe kufanele sikhokhe inani ngokuthi sibambelele omunye nakomunye sithembeke omunye nakomunye,
it's far easier to walk away.
Kulula kakhulu ukuthi singakhokhi leyo nhlawulo leyo kodwa sivele sihambe sisuke kulezo zethembiso.
It's sadly true.
Kuyiqiniso ke libhlungu lelo.
That some of our promises often do not prevail when they are most tested.
Kuyinto ebhlungu kakhulu ukuthi izethembiso ezinye zeithembiso zethu esizenzayo izethembiso ezingaphumeleli uma ngabe sesibhekene nobunzima.
Into this unreliable, untrustworthy world steps a God who makes promises.
Kulelizwe eliguquguqukayo, elingenako ukuthembeka, eligcwele abantu abangazegcini izethembiso, kungena uNkulunkulu othembekile ongaguquki. Yezwa ngale nto bazalwane.
A God who binds himself to keeping those promises.
UNkulunkulu ozibophezelayo ekuthenini azegcine izethembiso zakhe.
But what happens when all hell breaks loose?
Umbuzo uthi kwenzakalani ke uma ngabe kufika isikhathi sobunzima?
And all the forces of evil seem to conspire against God's promises.
Uma ngabe labo bonke ububi onokucabanga bubonakala ngazuthi byanqoba byazehlula izethembiso zikaNkulunkulu, kwenzekani?
Well, Exodus chapter 1 takes us on a roller coaster ride as we follow a promise that God made to his people.
UExodus 1 usinikeza impendulo kulombuzo ukuthi ke kwenzakalani uma ngabe izethembiso zikaNkulunkulu zibhekana nobunzima noma kunezinto ezichallengeayo izethembiso zikaNkulunkulu yonke esoyibona leyo esahlukweni sika 1.
And this roller coaster starts on a high with our first heading, as we will see.
Sizoyibona leyo nto ephuzwini lethu lokuqala esizobona la izethembiso zikaNkulunkulu kumelana nazo. Iqala leyo nto phezulu ephuzwini lethu lokuqala.
God's promised people are blessed.
Abantu besithembiso sikaNkulunkulu bayabusiswa.
Now it's worth saying that the first 5 books of the Bible are meant to be read as one story, as one unit.
Kuyinto ebalulekileyo ukuthi ngikuveze lokhu ukuthi incwadi esisihlanu zokuqala zeBhayibheli zimele ukuba zifundwe njengencwadi eyodwa noma indaba eyodwa.
They were all written by one man named Moses.
Lezi ncwadi zosihlanu zazibhalwe indoda eyodwa ogama lawo linguMoses.
And each book follows on from the previous one.
Incwadi nencwadi ke uma ngabe iphela enye eqalayo icaphuna kuloko bekade sekwenzekile iqhubeka lapho njengoba indaba eyodwa.
Exodus 1 verse 1 to 6 is a recap of where the book of Genesis ended.
Encwadini esahlukweni sika 1 verse 1 ku 6 sibona lapho kuqashunwa lokho okwenzekile encwadini ka Genesis ngasekugcineni.
Think of it as the start of a new episode in a Netflix series.
Cabanga ke ngayo ngalendlela okwenzeka ngayo mangabe ubuka i series laphana ku Netflix la kusavezwa khona bekade kwenzekile okudlule before kwenzeke okwanamhlanje.
Which says, you know, previously on Survivor.
La kuthiwa khona ke imuvi yangempela ke leyo kuthiwa ke okwedlule.
That's what's happening here.
Ilokho ke okwenzakalayo la.
We're told Abraham's grandson Jacob had 12 sons.
Siyatshelwa ukuthi umzukulu kaAbraham uJakobe wayenamadodana awu 12, shumi nambili.
One of Jacob's sons, who was called Joseph, ended up in Egypt.
Omunye wamadodana kaJakobe owayeone ogama lakhe wangumuJosefa wagcina eyithola eseseGibhithe.
And that king of Egypt could see that the blessing of God was on Joseph.
Wathi esefikileke eGibhitha kuJosefa inkosi yayikhona ngaleso sikhathi yaseGibhithe yayisiqaphela ibone ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu sihlezi phezu kukaJosefa.
So he made him the prime minister of the whole country.
Wase semkhuphula-ke embeka esikhundleni esiphezulu kakhulu khona endaweni yaseGibhithe.
And when a bad famine came over the land,
ngenkathi ke sekufika indlala embi kakhulu khona endaweni yaseGibhithe,
Joseph used his power to save the rest of his family who were in Canaan.
UJosefa wasebenzisa amandla ayesenawo eGibhithe ukuba ahlenge abomndeni wakhe ababehlala eKhanani, esebenzisa amandla akhe ukuba abasize abatholele ukudla abasindise kanjalo.
And the king of Egypt agreed to let these foreigners settle in his country.
Inkosi ke yaseGibhithe yayisivuma ukuthi laba ke bokuhamba bahlale noma batholelwe indawo khona la endaweni yaseGibhithe bahlale khona.
In an area called Goshen.
Endaweni yayibizwa ngokuthi kuseGoshen.
Verse 5 tells us that Abraham's extended family was just 70 people in total.
Uyasitshela ke uverse number 5 ukuthi sebephelele bebonke labo mndeni kaAbraham babe u70 ngokwenami.
And then verse 6 says Joseph died, all his brothers and all that generation.
Ebese siya 6 bese siyathola ke ukuthi uJosepha wafa kanjalo nabo bonke abafowabo naso sonke leso sizukulwane.
That's where the book of Genesis leaves us.
Yilapho ke incwadi kaGenesis kaGenesis esishiya khona iphela lapho.
And about 3 to 400 years go by. Before the story is picked up again. And the big question at the end of this recap.
Umbuzo omkhulu-ke kakhulu emva kokucaphuna kuloko asecaphunile okuyisiphetho noma okwenzeka ekugcineni kuka Genesis umbuzo uthi kwenzekani
is what has happened to Abraham's tiny family
umbuzo othi kwenzakalani noma kwenzekeni kumndeni omncane omncinyane kaAbraham
and that's where verse 7 announces the good news that kicks off the Exodus story.
Yilapho ke la esibona khona ke uverse 7 eyindaba ezinhle kakhulu la uqala khona indaba entsha.
So let's read verse 7.
Uverse 7 uthi abantu bakwa Israyeli bazalana banda baqhuma baba namandla amakhulu izwe lagcwala bona.
One commentator says,
Omunye ke umbhali usho kanje,
Moses packed into the verse about every possible way of saying that the Israelites rapidly increased in number.
Uthi ke uMoses wasebenzisa onke amazwi ayenawo naye ngawacabanga ngaleso sikhathi. Ukuchaza lento enkulu nebalulekile ukuthi isizwe sakwa Israel sakhula kakhulu sanda nikhona abazalwane amen
the reason he tells us it so many times
isizathu sokuba sitshele leyanto asiyiphinda phinde
is because something more than a population boom is going on
Ingoba into eyenzekalana inkulu kakhulu ingaphezulu nje kokuthi abantu bayazalana bayanda nje kungaphezulu kwalokho okwenzakalayo.
It's not just that Israelites are having lots of babies.
Akusikhona ukuthi nje abantwana bakwa-Israel bathola abantwana nje abaningi kuphela.
The language he uses is meant to take us back to two events in Genesis.
Indlela abhala ngayo amagama awasebenzisayo ulimi alisebenzisayo lumele ukuba lusikhumbuze ikhawu ezimbili encwadini kaGenesis.
And you could probably guess that the first one is creation.
Ngenzeka ukuba ke uqagela ukuthi eyoqala esoqala sosikhawu ukudalwa kwezinto.
Remember those words in chapter 1 verse 28?
Angathi noma uyakhumbula yini lawo magama esahlukweni sika 1 verse 28.
God blessed them.
UNkulunkulu wababusisa
and said to them, "Be fruitful and multiply."
Wayesethi kubona zalanani nande
and fill the earth.
Niugcwalise umhlaba.
This was God's original intention for his creation.
Wakuyicebo likaNkulunkulu leli, icebo likaNkulunkulu lasekuqaleni ukuthi abantu bazalane bande.
His plan was to bless them so that humanity could multiply.
Icebo lakhe kwakungukuba ababusise abantu ukuze abantu bande.
So that it could spread and fill the earth.
Bandeke bese beyasaphazeka bawugcwalise wonke umhlaba
and bring out the beauty and the creativity of everything around them
bese ke belethe ubuhle balethe izinto ezinhle kuyona yonke indawo la abasuke bekhona
but when Adam and Eve sinned God's blessings were removed
Kodwa ngalenkathi uAdam benoEva bengamhloniphi uNkulunkulu bewele esonweni isibusiso sikaNkulunkulu sasuswa kubona.
Everything was put under a curse.
Yonke into emva kwaloko yabekwa ngaphansi kwesiqalekiso.
But God did not give up on his original intentions.
Kodwa uNkulunkulu akazange aphele amandla ecebeni lakhe abekade nalo ngabantu.
He was determined to bring blessing and fruitfulness to his creation.
Wayesafuna uNkulunkulu nakuba kunjalo ukuba alethe isibusiso ebantwini sokuba bande bakhule bokugcwalisa umhlaba.
Verse 7 tells us that it's through Israel that he's doing that again.
Evesini lika 7 siyatshelwa ukuba uNkulunkulu uyayenza leyo nto uyasifeza leso sethembiso esebenzisa abantwana bakwaIsrayeli.
He is pouring out his blessings.
UNkulunkulu uyathulula izibusiso zakhe.
The second passage in Genesis.
Okwesibili la sibona khona le nto kuGenesis.
Is chapter 12 verse 1 and 2.
Kusesahlukweni sika 12 evesini lika 1 kuya ku 2.
If you can just read those two verses for us as God makes a promise to Abraham.
Unkulunkulu wenza isethembiso kuAbraham efesini ka 1 kuthiwa usimakade wathi kuAbrahama phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nakwabendlu kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona ngizokukwenza ube isizwe esikhulu ngikubusise ngikunike udumo wena ube isibusiso.
God comes to a 75-year-old man and his barren wife and makes them a promise.
UNkulunkulu uza kumlisa mumbe oneminyaka ewu 75 ononkosikazi wakhe oyinyumba. UNkulunkulu ubanikeza isethembiso.
Abraham, you will be the father of a great nation.
Isethembiso sithi wena Abraham uyakuba ufa ubaba wezizwe eziningi.
And this was so hard to believe.
Into ke owakunzima kakhulu ukuba angayikholwa le uAbraham.
That God came to Abraham again and again saying, I will bless you and multiply you.
Kodwa uNkulunkulu wayeza njalo ephindelela kuAbraham ethi ngizokubusisa ngizokwandisa.
You will be like the sand on the seashore, the stars in the sky.
Uyakuba njengezihlabathi zolwandle, uyakuba njengezinkanyezi esibhakabhakeni.
So Exodus 1 verse 7 is a big moment. It tells us that God is keeping that promise. They are no longer a family of 70.
Abasebona nje abantu abekade be u 70 kuphela.
Now there are people and a nation that go by the name Israelites.
Sebengabantu abaningi sebeyisizwe esibizwa ngokuthi isizwe sakwaIsrael.
God's blessings have overflowed to his promised people.
Isibusiso sikaNkulunkulu esithembisweni sakhe sesichichimile saze senza isizwe.
The reason for the exponential growth is because God is being faithful to his promise.
Isizathu sokuba kungani kwenzeka konke lokukhula abantu bekhula ngokweyinamba beba isizwe na isizathu ingoba uNkulunkulu unguNkulunkulu ozigcinayo izethembiso zakhe.
And I want to say, friends, that this is good news.
Ngiyafuna ukusho lo bazalwane ukuthi kahle kahle indaba ezimnandi lezi.
Not just for the Israelites in the story.
Akuyona nje indaba emnandi kwabantu bakwaIsrael nje kuphela.
But for you and me and the world.
Kuyindaba ezimnandi kumina nawe nezwe lapha ngaphandle.
See, because if God fails to preserve Abraham's family tree.
Uma ngabe uNkulunkulu wayehlulekile ukugcina uAbraham nomndeni wakhe.
Then there is no gospel.
Kusho ukuthi ke alikho ivangeli.
Because there would be no Jesus Christ.
Ngoba kuyobusha ukuthi uJesu naye akekho ngokunjalo.
Galatians 3 verse 16 says that Christ is the offspring of Abraham.
Incwadi yabaseGalathiya esathi mase 3 verse 16 sithola lokho ukuba uJesu uvela khona esizukulwaneni sikaAbraham.
He says in Galatians 3:16.
We have begged along what I say, it's a 16.
Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings. Referring to many, but referring to one. And to your offspring, who is Christ. So the line from Abraham to Christ cannot be broken. Because that's the only way for God's blessings to reach you and me.
Ngoba iyona ndlela leyo yodwa kaNkulunkulu yokuba izethembiso zakhe nezibusiso zakhe zifinyelele kumina nawe.
Only when we put our faith in Jesus Christ.
Ungalesi sikhathi sibeka ukukholwa kwethu kuJesu Kristu kuphela.
Are we part of the people of God?
Sizoqala ukuba ingcenye yabantu bakaNkulunkulu.
Enjoying the blessings of God.
Sithokozele izebusiso zikaNkulunkulu.
So the point I'm trying to make here is that this is personal for you and me.
Iphuza engizama ukulenza la ilelo kuba kahle kahle lento isondele kakhulu kumina nawe mzalwane, ibalulekile kakhulu kumina nawe.
This is not a history lesson.
Akuyona nje lento ezemlando, iclass lasibheka khona umlando ongasho lutho.
About interesting things that happened a long time ago.
La sibheka nje izinto ezayibalekile ezenzeke esikhathini esiningi esedlule.
It's the history of our salvation.
Umlando wentsindiso yethu. Yazwakala lento bazalwane. Umlando ngokusindiswa kwethu. Ukuthi iqhamukaphi indaba yentsindiso yethu.
And it's good that we remember that.
Ibalulekile ukuba singayikhohlwa leyo nto, siyikhumbule njalo.
As we set out on this series in Exodus.
Njengalokhu ke sizobe sibheka ke lezi ntshumelo ethelana incwadini kaExodus.
So let's return now to the story.
Asibuyeleke endabeni yethu.
After such a promising start, things now take an ominous turn.
Emva kwesiqalo esihle kakhulu manje, izinto zithatha manje ingxenye noma zihamba ngendlela engathi ayithandeki kahle.
And that's my second heading, is that God's promised people are oppressed.
Yona ke leyo nto eyenzakala ephuzwini lesibili ukuthi abantu besethembiso sikaNkulunkulu bacindezelwe.
It all starts in verse 8.
Qala lokucindezelwa kwabo evesini lika 8.
Can read for us.
Only verse 8.
Yes, please.
Waba khona inkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uJoseph.
What does it mean that he did not know Joseph?
Kusho ukuthini lokho ukuthi le nkosi yayingamazi uJoseph na?
It means that this new king of Egypt didn't know something that the king in Joseph's time had figured out.
Isho ukuthi lento inkosi ephila ngesikhathi sikaJosefa yayingayazi into eyayaziwa inkosi eyayiphila ngaleso sikhathi uJoseph efile.
And that is, if you bless God's people, you get blessed in return.
Into eyayaziwa ileya nkosi eseyafa ileyo ukuthi uma ngabubusisa abantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakubusisa.
If you promote their flourishing, you are promoting your own flourishing.
Uma ngabuphakamisa impumelelo yabo laba bantu, uphakamise yakho impumelelo.
That was God's international relations policy, if you like.
Kwakuyindlela kaNkulunkulu leyo yokwenza, indlela uNkulunkulu azeka ngayo, ajwayeleke ngayo ezizweni ukuba wenza kanjani.
God told Abraham, I will bless those who bless you.
UNkulunkulu wamtshela uAbraham ukuba ngiyakubusisa labo abakubusisayo.
And those who curse you, I will curse.
Labo abaqalekisayo ngiyakubaqalekisa nabo.
But the new king of Egypt didn't understand this.
Kodwa inkosi evukile ngesikhathi ka Joseph manje seyifile le ndala ayi understandanga lento ayiqondanga le yonto.
So he sees how these foreigners are multiplying in his country.
Ubuka laba bantu abayizihambi sebekhula nje ezweni lakhe.
And instead of seeing an opportunity, he sees a threat.
Okunokuba ke abone ithuba elihle. Yamkhathaza lento le. Ubona into ubona uzibona yena ngathi usenkingeni ngokukhula kwalabo abantu.
These people are going to overpower us if we don't do something about it.
Ubona ukuthi laba bantu bazokhula kakhulu ngokweyinamba bese begcina bebengaphezulu kwabo babahlule empini.
And so look what he says to his people in verse 9. He says, "Behold, the people of Israel are too many and too mighty for us."
Izwakho ukuthi inevesikana uthi bekani abakwa Israel sebebaningi kakhulu futhi banamandla kunathi.
Come, let us deal shrewdly with them lest they multiply.
Uthi ke wozani masibaphathe ngesihluku ngaphandle kwalokho bazokwanda kakhulu.
Now think about what we're learning here about this new king. We are told that he is a shrewd dealer. We put it another way, he's a crafty schemer.
Masingamchaza indlela singathi kunobugebengwana kunokungathembeki indlela enza ngayo.
And as soon as God's blessings are poured out on his people, what does he do?
Ngalenkathi ebona izibusiso zithelwa kubantu bakhe bayo lenkosi yini ayenzayo.
He's got a plan to try to stop that.
Ufuna ukuba aqhamuke neqhinga lokuba ngayivimba kanjani leyo nto yokuba isizwe sikaNkulunkulu sikhule.
Now if that's not maybe ringing some bells for us of something, some other story, let me tell you one more thing to connect the dots.
Uma ngabe ukuthi leyo nto ayikhumbuzi lutho ke eke yenzeka eBhayibhelini, ake ngikhumbuze enye izinto lento le ekhuluma ngayo.
I want to show you a picture that should appear on the screen.
Ngikhombisa isithombe ke sizovela phayana esikrinini.
This is something that archaeologists have discovered in Egypt.
Isithombeke lesi labo ke abathola izinto abasithola endaweni yaseGibhithe.
And that's what the Egyptian king would wear on his crown.
Into ke leyana eyayizogqokwa inkosi yaseGibhithe emqheleni wayo inkosi.
Can you see what is it that's right in the middle?
Niyabona ukuthi yini le ephakathi la? Niyabonakala bazalwane? Yini le yabancwele? Inyoka.
Right. A snake, a serpent.
Mm.
So you put all of this together and we meant to see that the king of Egypt is like a mini-me of the serpent in Genesis chapter 3.
Uma uyibuka kahle leyanto eyenzeka laphayana ubheka lomqhele ubheka lento leluphawu olufakwe yilenkosi laphana kumqhele wayo uyabona ukuthi engathi ungazuthi ifuze lenyoka esiyibona laphana ku Genesis 3 into ethi ayifani impela le.
Which tells us that this is not just any old conflict.
Okusitshelayo ukuthi lokhu akusikona nje ukuphikisana noma ukuphambana kwemibono nje okujwayelekile.
This is the age-old conflict from the beginning.
Impendala lesiyibona la bazalwane, impendala siyayibona leyo nto bangcwele.
And what now follows, to use an analogy, is like a chess match between the serpent king and God.
Okulandelayo ke manje lokho esingachaza ngokuthi kudlalwa ichess idlalwa ke ilenyoka le lenkosi le enyoka idlala noNkulunkulu.
Verse 11 to 14 is the serpent king's first strategy to remove God's people from the board.
Evesini lika 11 siyome evesini ka 14 lapho sizobona imizamo yokuqala yenkosi le yasekhiphithe ezama ngayo ukuba iqindezele zethembiso likaNkuluNkulu ibhubhise abantu bakaNkuluNkulu.
We're not going to read it, but basically we can see that he takes away their freedom.
Asizoyifunda-ke bazalwane kodwa into esizoyibona leyo ukuthi isusa inkululeko kubona.
He makes them slaves.
Ubenza izigqili ususa inkululeko kubona.
So they went from being shepherds in the field to forced construction workers.
Basuka ekubeni ngomelusi kade belusa sebesusiwe lapho manje bayobekwa ekubeni ngabakhi.
And the purpose of this slave labor,
umsebenzi walomsebenzi wezigqila ababenikezwe wona noma inhloso yawo,
is to stop the growth of their population.
Ukuze bezoyeka ukukhula babe baningi ngokwenamba sesingasehlisa isithombele sabancwele.
And here are some of the ways that it might do that.
Nazo ke indlela abangakwenza ngaso lokho.
Harsh labor might kill off the weak.
Ukuthi sibabambe bangakhuli indlela yokuqala leyo yokuba sisusa inkululeko kubona sibanikeza umsebenzi onzima abazowenza ngoba ngenzeka mabenza lo msebenzi onzima laba ababuthakathaka phakathi kwabo bafe.
It might separate men from their families so they can't procreate.
Izohlukanisa abesilisa nabesifazane amadoda angabikhona emakhaya ukuze angakwazi ukuzala izingane.
And it's intended to make Israel so poor that they won't be able to feed all the mouths that they create.
And
it's a cruel trick of an evil dictator. And Israel are completely helpless.
Isizwe sikaNkuluNkulu uIsrayeli awunakwazi inhlobo ukusiza. Ayikho indlela abanokwazi ukusiza ngayo.
As the years roll by under this oppression.
Ngale nkathi iminyaka iqhubeka abantwana bakaIsrayeli baphila ngaphansi kwalokhu kucindezelwa ngaphansi kwalobu bunzima.
We are thinking that this strategy is guaranteed to succeed.
Siyacabanga ukuba hayi njengalokhu befakwe ngaphansi kwenhlupheko enzima kanje sinesiqiniseko sokuthi ngeke baze baphumelele ngaphansi kwalobu bunzima obungaka.
How could it fail?
Umbuzo uthi izohluleka kanjani?
Until we read verse 12.
Zoze sibone uma sesifika evesini lika-12 ukuthi kahle kahle izohluleka kanjani. Kwathi lapho bebacindezela banda kakhulu basabalala abakwa Israel abasegibhithe baqala ukwesaba.
Pharaoh's strategy actually ended up having the opposite effect.
Iqhinga lika Pharaoh lokubacindezela isizwe sikaNkulunkulu singakhuli saletha imphumele phambene ngale yayifuna.
The worse their conditions got, the more it caused them to grow.
Ngenkathi isimo sabo isimo senhlalo isimo sokuphila sisibi kakhulu kungaphileki ingaleso sikhathi ababekhula kakhulu ngaphansi kwaso.
The more they were oppressed, the more they were blessed.
Ngenkathi becindezelwa becindezelekile kakhulu kwakungalenkathi bebusiseka kakhulu.
How do you explain that?
Umbuzo uthi uyichaza kanjani leyo nto leyo na?
You can't in the natural course of history.
Awukwazi ukuchaza leyo nto uma ubheka nje umlando ubheka ngeso lenyama.
Only an intervention in history.
Kodwa mangabe ubheka ukungenelela kukaNkuluNkulu okungajwayelekile.
The faithfulness of God.
Ubona ukuthembeka kukaNkuluNkulu okukhulu.
He doesn't walk away from his people when trials come.
UNkulunkulu akabashiyi abantu bakhe ngenkathi ubunzima bufika. Iyazwakala lento bazalwane. uNkulunkulu akwenzi njani akabashiya abantu bakhe ngesikhathi sobunzima.
He doesn't walk away from his promises when they are most tested.
uNkulunkulu akadede zethembisweni zakhe akazeshiye zethembiso zakhe ngalenkathi zethembiso zakhe zifakwa kwitest.
No, the faithful God that he is doubles down on them.
uNkulunkulu othembekile okusemvelweni yakhe ukuthembeka uNkulunkulu uyayiphindaphinda lezo zethembiso.
And it's a wonderful thing to know that this isn't the first time or the only time in history where this happened.
Kubalekile basiyazi le nto bazalwane ngoba ila isibona khona ngokucacile le nto le endaweni eyiningi vela kahle ngokugqamile la.
We God used persecution as a church growth strategy.
La uNkulunkulu esebenzisa khona ukucindezela ukushushiswa kwabazalwane ukuze abakhulise. Yezwa ka leyo nto. Asebenzise uNkulunkulu ukushushisa nokucindezela kwabazalwane ukubakhulisa ibandla.
The early church father Tertullian is famous for saying.
Lo anakasemshilo owayebhala kakhulu ngalesi yasikhathi udumile ngokusho lamazwi.
The blood of the martyrs is the seed of the church.
Igazi lalabo elichithekayo lalawa kade bemela inkolo abafa befelwa ukuthi befela ukuthi bayakholwa yinkosi uJesu ilona eliyimpande yokukhula kwebandla.
That is a big part of how the early church grew.
Ingxenye enkulu leyo masizwa ngokukhula kwebandla, ibandla lokuqala, ukuthi lakhula kanjani, lalimisiwe ileso sisekelo, abantu abanikela impilo yabo, banikela ngegazi labo, ukuze ibandla likhule.
The more that the Roman government tried to stamp it out, the more it spread.
Ngalenkathi umbuso waseRoma uzama ukubacindezela laba abashumayeli bevangeli uzama ukucindezela umsebenzi kaNkulunkulu ingalenkathi ubukhula kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu.
So Pharaoh is back at the chessboard again. He's looking for another strategy.
Hlulekile kuFaro eqhingeni lakhe lokuqala njengalokhu sibonile bakhule kakhulu abantwana bakaNkulunkulu usebuyile necebo lesibili manje.
Which he plays in verse 15, and if you read verse 15 and 16.
Sizoyibona ke verse 15 kuya ku 16 la kuthiwa khona inkosi yaseGibhithe yathi kubabelethisi bamaHebheru okwakungoShafira noPhuwa lapho nibelethisa abesifazane bamaHebheru sebese sigqikini sokubeletha nibona ukuthi ngumfana niyakumbulala kodwa uma kuyintombazane niyeke iphile.
He now officially crosses the line into genocide.
Usehambe kakhulu ke manje useze wafinyelela la ekukulento yokuba agcindezele ngokubhlanga agcindezele asakubulawa izingane zabafana.
As he orders two Hebrew midwives to secretly kill Israelite baby boys.
Njengalokhu ethi ababelethisa ababili ababulale zonke izingane zabafana.
That's quite a horrifying picture.
Most abanga leso sithombe sibi kabi. Ukuthi makuqedwa kuzalwa ingane makubonakala ukuthi eyomfana ibulawa. Isithombe sibuhlungu leso.
Especially if you put yourself in the shoes of these midwives.
Mawunga uyifaka nje ecathulweni zalabo besifazane nguwe lo obelethisayo.
They chose this career to help protect new life.
Bakhetha ukwenza lo msebenzi ngoba babeyikhethele kuba bavikele impilo yabantwana abazelwe.
Now they're being ordered to end it.
Kodwa manje banikezwa umyalelo wokuba leyo mpilo ababeyinqumele ukuba bayivikele bayibulale.
Israel's labor ward is to be turned into a mortuary.
Kuleya ndawo la kuzalelwa khona abantwana bamaHebrew bakwa abantwana bakwa Israel izophenduka leya ndawo ingabi indawo yokuzalelwa izingane kube indawo yasemothwala indawo yabafile.
It's a heart in your mouth moment.
Ithusayo mangakuyibona le.
What will these midwives, these daughters of Eve, what will they do?
umbuzo uthi bazokwenza njani laba belethisi na ingabe yini abazoyenza ngaloku abayalelwe kona na.
Will they listen to the voice of the serpent king?
Ingabe bazolalela yini izwi lalenkosi noma lalenkosi yenyoka na?
Or face the deadly consequences themselves?
Noma bazongayilalela inkosi bese bebhekana nemphumela okungenzeka leyo mphumela kube ukufa imbali.
And this is where we come to our final heading, God's promises prevail through courageous women.
Ilapho ke esifinyelela khona ephuzwini lethu lesithathu impendulo yalabo esifazane zethembiso zikaNkulunkulu. Izethembiso zikaNkulunkulu ziphumelela ngabesifazane abanesibindi.
Verse 17 tells us what they did.
Ebesinga 17 siyatshelwa ukuthi yini abayenzile kufundeka kanje. Kepha ababelethisi babemesaba uNkulunkulu. Abazange benze njengokuyala kwenkosi yaseGibhithe kodwa babayeka abafana baphila.
That is what you call courage.
Ileyo nto ke leyo esibiza ngokubekezela bazalwane noma ngokuqinisela.
One scholar defines courage this way.
Omunye kumbhali uchaza kanjena ukuqinisela.
The act of risking suffering for the sake of the good.
Isenzo sokwenza okuhle noma ngabe ukwenza okuhle kunemphumela emibi kodwa uqhubeke nokwenza okuhle. Iyazwakala bazalwane.
That is what these two Hebrew midwives do.
Yiloko ke okwenziwa yilabo besifazane bamaHebrew amabili laba ababelethisi.
And the writer goes to the trouble of recording their names.
Umbhali ke uqhubekela phambili ekuthenina azabhale ngisho amagama abo asitshele ukuthi bangobani.
Shifra and Pua.
Ushifira noPua.
Because heroes deserve to be remembered.
Ngoba manqhawe bazalwane kufanele akhunjulwe.
Not many people are named in this story throughout the book of Exodus.
Akusibona abantu abaningi esizozwa bebhaliwe ngokwamagama kule ncwadi kaExodus.
The king of Egypt is not even named.
Inkosi yaseGibhithe ayibizwe ngisho ukubizwa nayo ngegama.
So when they are named, it tells us that they are to be remembered.
Uma ngabe ke amagama abo ebalulwa kuloku sinikeza umqondo ukuthi bamele ukukhunjulwa.
They dared to stand in the way of the most powerful and murderous man in the world at that time.
Bazinqumele bazibekela ukuthi bazokumlalela uNkulunkulu noma ngabe lowo kubiza ukuba bame phambi kwendoda enonya indoda engababulala nokubabulala baba nesibindi sokulalela uNkulunkulu okunokulalela yona.
The man Moses will see is going to take three whole chapters and a lot of help from God before he is brave enough to do what they did.
UMoses okuyena umbhali wale ncwadi kuzomthatha izahluko zize zibe ntathu nokusizwa uNkulunkulu obukhulu ukuthi aza finyelele esigabeni la khona enesibindi singaka esisibona kulabo besifazana.
And not only are they courageous, but they are wise too.
Abagcinje labo esifazane ngokuba nesibindi kodwa bahlakaniphile futhi.
If you look at verse 18 and 19 as Pharaoh comes to them.
Uma ubheka lapha neverse lika 18 yaku 19 ngenkathi uFarisa ezakubona inkosi yaseGibhithe yababiza ababelethisi yathi kubo nikwenzeleni lokhu naye kabafana ukuba baphile na. Ababelethisi bathi kuFaro kungoba abesifazane bamaHebheru kabafani nabesifazane baseGibhithe banamandla kuthi engakafiki umbelethisi kubo babe sebebelethile.
Now there's a lot that's been written about these two verses.
Kuningi ke ababhali abakubhalile ngalamavesi womabili.
Because we read them and we say, but the midwives lie.
ngoba siyawafunda lamavesi sicabanga ukuthi awu engakubuye ngazi ukuthi laba besifazana ababelethisi ababa ngobelethisi baqamba amanga lana.
Isn't that a sin?
Akusona yini isono uqamba amanga.
Isn't that wrong?
Akuyona yini into engalungile uqamba amanga.
How can they be heroes?
Umbuzo ukuthi bangamaqhawe kanjani beqamba amanga na?
And what does that mean? Can we now lie sometimes too?
Ungabe lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi nathi sivumelekile ukuba namanga angcwele.
Well, we don't have time to explore the answers to those questions.
Asinasonke isikhathi sokuba sichaze kabanzi sinikeze impendulo kuleyo mbuzo.
But we don't really need to because that would be to miss the point of what's really going on here.
Asidingi ukwenza lokho bazalwane ngoba ukwenza kanjalo siyabe silahlekelwa inhloso yalento esimele ukuba siyithole.
We meant to see that Shifra and Pua have done what Eve failed to do.
Indesimelo kuyibona lana leyo kuba labo besifazana bangababelethisi benza into eyahlula Eva ukuba yenze.
They were not deceived by the shrewd and crafty serpent.
Abazange base bavume labo besifazana ukukhohliseka. Ukudayiselwa amanga kuthiwa yiqiniso. Kaba wavumanga amanga bawanqaba labo besifazana.
The way that Eve was.
Ngendlela uEva yena avuma ngakhona.
No, they outsmarted him.
Bahlakanipha ngaphezu kwayo inkosi.
They schemed the schemer.
Bahlakanipha badlula obekade cabanga ukuthi uhlakaniphile bahlakanipha ngaphezu komhlakaniphi.
He believes it.
Wayikholwa. And
another move fails for the Pharaoh on the chessboard.
Qhinga lesibili likaFaro kuchess lafeyila futhi cebo kaNkulunkulu yaphumelela.
But notice something else. God clearly doesn't have any problem with what they did.
Kodwa qaphela lokuthi uNkulunkulu akanayo inkinga nalento abayenzile.
In verse 20 he deals well with them and we're told that he gives them their own families.
Ebesingathwenti uNkulunkulu baphatha kahle uNkulunkulu uzabanikeze nemndeni yabo labo besifazana.
Which is crazy.
Okuyinto ke nje ebukeka yibazwana engazi ukuthi ukuhlanya.
It's funny.
Kuyinto nje ehlekisayo.
Because even these two barren women, probably the only two amongst the Israelites at the time.
Ngoba nabo labo besifazane ababengabathola abantwana beyaziwa njengezinyumba.
Who were never going to add to the population.
Nabo kwakwaziwa nje ukuthi akubona abantu ongase ngenye imini bathola abantwana bandise abantwana esizweni sikaNkulunkulu.
Well, guess what? Even they are having babies now.
Nabo ke manje uNkulunkulu seyabanikeza abantwana.
Again, how do you explain that?
Umbuzo uthi uyichaza kanjani leyo nto?
In the natural course of history you can't.
Ngoku uma uyibuka lento ngamehlo nje yasemhlabeni awukwazi ukuyichaza leyo nto. Iyazwakala leyo nto bazalwane.
But if someone is intervening in history then you can.
Kodwa uma ngabe umuntu onamandla amakhulu engenelela ikhona indlela yokuyichaza leyo nto.
It's the faithfulness of God.
Kungenelelani ke bazalwane na kungenelela ukwethembeka kaNkuluNkulu okukhulu.
It teaches us that his promises will prevail even when they appear to be most at risk.
Leyonto isinikeza isiqiniseko esingazamazamiseki ukuthi izethembiso zikaNkuluNkulu ziyakuma noma ngabe kuthiwa zinyakaziswa kangakanani zinguyebo zingu amen.
His plans to bless his people can be opposed.
Iqhinga lakhe lokubusisa abantu bakhe kungenzeka ukuba abantu bamelane nalo.
But they will not succeed.
Kodwa laba bamelene nalelo qhinga likaNkulunkulu angeke baze baphumelele.
That is true then and that is true now.
Wawuyiqiniso lokho ngalesi yasikhathi kuyiqiniso lokho namhlanje.
Isn't this what Jesus promised us?
Umbuzo uthi akuyona yini into uJesu asethembisa yona leyo na?
When he said I will build my church.
Ngalenkathi ethi ngiyakulakha ibandla lami.
And the gates of hell shall not prevail against it. That means if you are part of his church today, there is no opposition that you're going through right now. That can stop his good plans for you. There is no shame or temptations that you are going through now that can stop his blessings for you.
Akukho hlazo, akukho silingo ongenze kube ubhekene nasempilweni yakho njengamanje esingaba namandla okuvimba izebusiswe kaNkulunkulu empilweni yakho.
If our passage is anything to go by, those things can only work to advance them.
Zonke lezo zinto ngokwenzeka kwazo zenzeka ukuze
and advance them in ways that you could not have expected. But when you see it for yourself, maybe a long time from now, maybe for some things only in heaven, then you will not fail to sing, "Great is thy faithfulness, O Lord, unto me."
Amen.
Amen. I'm not finished. Just realized I only say that when I'm finished. I want to close by making 3 points of application. First is that the slavery that Israel are under is a picture pointing to an even worse slavery.
Ukuqindezelwa loku abantwana bakwaIsrayeli abangaphansi kwakho kuba izigqila. Ngiyathanda ukuveza ukuthi kuveza ubugqila nokuqindezelwa okungaphezulu okukhulu kakhulu kunaloko esikubona la.
We're going to see this as we work through Exodus.
Sizoyibona leyo nto ngalenkathi siqhubeka nale ncwadi.
But the New Testament says that anyone who's not part of the people of God is under spiritual slavery.
Lokho ukuthi wonke umuntu ongayona ingcenye yesizwe sikaNkuluNkulu ungaphansi kokwahlulela kukaNkuluNkulu ngaphansi kobugqila.
There might be more democracies in the world today than ever before.
Ngenzeka kuba namhlanje emhlabeni ikhona inkululeko ezintweni eziningi kakhulu okunesikhathi esingaphambilini.
And you might not have ever met an indentured
laborer.
But when you look at people through the eyes of the Bible, all around you are people who are held captive to sin and Satan.
Bonke laba bantu babonayo abantu ababoshiwe ngaphansi kobugqila nangaphansi kaSathane. Iyazwakala lento bazalwane.
However put together they may appear to you, they are spiritually oppressed.
Noma ngabe kuthiwa babukeka bakheke kahle kangakanani phambi kwamehlo akho, impilo yabo ubukeka iqoqekile kangakanani phambi kwamehlo akho, bangaphansi kobugqila, ngaphansi kaSathane, ngaphansi kwesono.
They are in our families.
Bakhona labo bantu emndenini yethu.
Living next door to us.
Bakhona labo bantu kumakomakhelwane bethu.
Across from our office desk.
Bakhona labo bantu emsebenzini yethu lasebenza khona.
We sit next to them in lectures.
Siyahlala eduze kwabo emaklasini.
And they are in desperate need of an exodus.
Bayafuna ngokumangalisa imphefumulo yabo iyafuna ngokumangalisayo ufuduko.
Of a way out of slavery.
Indlela yokuphuma kuloko bugqila abakubona.
They need to know the one true God.
Bayadinga ukwazi leyo nkosi eyodwa eyiqiniso.
So let's keep that in mind as we work through Exodus.
Asigcineni ke bazwane leyo nto emqondweni ngale nkathi siqhubeka nencwadi kaExodus.
Second application is that these courageous midwives point us to our courageous Savior.
Okwesibili esingakusho ngaloku ukuthi laba besifazana ababili esifunde ngabo isibindi sabo ukubekezela kwabo kusifundisa noma kukwenza ukuthi sihloma mehlo uKristu Jesu okunguye naye uthembekile uthi unesibindi kakhulu.
Remember that definition of courage I gave you, risking suffering for the sake of the good.
Uyakumbula ke la esithe khona masichaza lento yesibindi yokubekezela sithe khona ukwenza okuhle noma ngabe kuthiwa kunemiphumela emibi okungenzeka kubilethe nokufimbala kodwa uqhubeke kwenzeni okuhle.
They risk their lives so that God's people might live.
Babeka impilo yabo engcupheni ukuze abantu bakaNkulunkulu baphile.
Christ's courage is that he gave his life so that God's people might live.
Ukubekezela kwaKristu ilokho okuthi naye wanikela impilo yakhe ukuze abantu bakaNkulunkulu baphile.
He said, I lay down my life for the sheep.
Usho yena ngokucacile ukuba ngiyayibeka impilo yami phansi ngiyibekela izimvu.
And that was the only way to keep us safe from the thief who comes to kill and destroy.
Yona ndlela leyo kuphela ayizokwazi ngayo ukusigcina asigcine esigebengwini lesi singusathane siza ukuba sizontshontsha sidibhize sibulale.
My final application.
Ukugcina esingakusho ngalamavesi lokhu.
We are called to live lives of courage in order to grow God's people.
Sibizelwe bazalwane ukuba sifane nalabo besifazana ababengababelethisi. Nathi sibe ngabantu abanenhliziyo enjalo, sibe nesibindi makuziwa endabeni yokukhulisa umsebenzi kaNkulunkulu.
And I mean growth in terms of breadth and depth.
Ngikhuluma ke bazalwane ngakho konke ukuthi sikhuluma ngokukhula kwebandla kaNkulunkulu likhula mhlawumbe ngokwezinamba liphinde likhule ngokukamoya ngokujula ngakho konke.
Numbers and maturity.
Sikhuluma ngokuthi likhule ngokuthi kugcwala abantu la liphinde likhule ngokuthi laba sebefikile asebela bakhule kumazini uNkulunkulu ngokuthi izwi kaNkulunkulu balazi.
Shifra and Pua teach us that God multiplies his people through the courage of his people.
Siyabona kulabo besifazana abangababelethisi ukuthi uNkulunkulu uyalikhulisa ibandla lakhe elikhulisa ngesibindi nangokubekezela kwabantwana bakhe.
What does that look like?
Umbuzo lo nto ibukeka kanjani ke na?
For you and me.
Kumina nawe.
So many different things, but I'll give you a few.
Ziningi izinto kodwa ngizokunikeza ezimbalwa.
It takes courage to speak to your unbelieving family and neighbors about Jesus.
Uthathe isibindi ukuthi ukwazi ukukhuluma nomakhelwane bakho abangakholwa ukukhuluma nabangani bakho abangakholwa. Kufuneka isibindi kwenzeni kanjalo.
You risk being rejected and mocked.
Ubeke engcupheni ubudlelwane bakho nabo ukuthi kungenzeka ulahlekelwe lobo budlelwane. Kungenzeka uhlekwe.
It takes courage to sign up to lead or teach children's Sunday school.
Kuthatha isibindi ukuthi ufake igama lakho phansi uthi mina ngiyakufundisa Sunday school. fundise abantwana izwi lenkosi.
Or to lead a service.
Noma ukuba ngibe umholi wenkonzo.
Or a Bible study.
Noma ukuba ngibe umholi weifundo zeBhayibheli.
You are putting some responsibility for them on your shoulders.
Uzibekela ukunakekela abanye abantu, ukubeka emahlombe akho ukuthi wena uzobanakekela.
It takes courage to put yourself out there and build a closer friendship with someone else at church.
Kubiza isibindi ukuthi uhambe uye kumuntu ongamazi negama lakhe, uhambe uyofuna ukwakha ubungani naye ombonele enkonzweni njengesonto.
You are opening yourself up to really being known, warts and all.
Uyazivula kulo muntu ukuba usonde naye uyokwakha naye ubungani, ukuba uyokwenza lento okufanele uyenze esifunda kulabo besifazane.
It takes courage to honor Jesus in your workplace when doing so will make you unpopular.
Kuthatha isibindi ukuthi uhloniphe uJesu ngendlela ophila ngayo emsebenzini wakho. Nakuba leyo nto into ezokwenza ukuthi ungabi iluthe ebantwini, ube zero ngoba umele ivangeli.
But we can take these risks.
Kodwa ke bazalwane, izinto esingakwazi ukuzenza lezi. Singakwazi ukuyibeka impilo yethu engcupheni.
Because we know that we are protected by a faithful God.
Ngoba siyazi ukuba sivikelwe, sivikelwe ngonamandla, sivikelwe ngothembekile ethembisweni zakhe.
We know that these acts of courage are in line with God's promises to grow his people.
Siyazi ukuthi lezi zethembiso zisemgqeni noNkulunkulu ekhulisa ibandla lakhe.
What are you risking at CCP to see the people of God grow?
Yini oyenzayo? Yini obeka impilo yakho engcupheni ngayo la ebandleni ukuze ubone abantu bakaNkulunkulu bekhula na? Umbuzo loyo.
Where is God calling you to act courageously to see God's kingdom built in Durban?
Kukuphi uNkulunkulu ekubizela ukuba uhambe uyokhonza khona useve khona kuleyo ministry ukuze ibandla lakhe likhule na? Kukhona uNkulunkulu ekubizela khona.
Amen, Bazalwane.
Amen.